we mudina wajawande kakumi konongo. Useni ye we mudina wajawande kakumi konongo. Salamu sana wa inyonga mpaka tutu osaga miyongo.
Mama kalala.
Useni ye we mudina wajawande kakumi konongo. Useni ye we mudina wajawande kakumi konongo. Salamu sana wa inyonga mpaka tutu osaga. Moto ikawa mbango mae
Papa wantedi
Toka lini ngosi ya kiti moto ikawa mbango ma Kama si miujiza ni nini Yemele 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 Kama si maajabu ni nini Yemele 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 Kama si miujiza ni nini Yemele 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 Moto ikawa mbango mae
Mama kalala Mama
Toka lini ngosi ya kiti Moto ikawa mbango ma Kama si miujiza ni nini Yemele 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 Kama si maajabu ni nini Yemele 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 Toka lini ngoma ya watoto Na yo itakesha e Kama si miujiza ni nini Yemele 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 Kama si maajabu ni nini Yemele 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 Kama si miujiza ni nini Yemele 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 Ndiyo maana nyimbo za watoto zote zinafanana mayundu nandu
Mayo
tunandu Uganga mayega tunandu
Fungua njia, mizimu ya
mpipa,
fungua njia.
Liamba lya mpipa,
fungua njia.
Misimu ya wakonongo,
fungua njia. Mashimo mashimo njia tendayo nayo isiwe na mashimo mashimo
Mizimu ya Wasamba
fungua njia
Mizimu ya Tanga
fungua njia
Mizimu ya Wachaga
fungua njia
Mizimu ya Wasukuma
fungua njia
Mizimu ya Wangoni Batu krupu wapite
Fungua njia Fungua njia Fungua njia Fungua njia Fungua njia Njia tuendayo nayo Isiwe na mashimo mashimo Njia tuendayo nayo Isiwe na mashimo mashimo
Mayundu nandu
Ganga mayenga nunandu Mayundu nandu, kuganga mayenga nunandu Mayundu nandu, kuganga mayenga nunandu Mayundu nandu, kuganga mayenga nunandu
Chagua koroma Gali wachali mama Kafata kula kulala
Uyo, ana pesa, ana pesa, ana pesa
Ana kula kwa mama Ugari mpaka kwa kengele uyo Lelelele
Sea
Lelelele
Sea
Lelelele
Sea
Lelelele
Sea
Chagua nazi Uchagua kitale Kamu wacha mtoto
Ukichagua sana mwisho utachagua koroma
Kacha dogo dogo Kalifali mama Kacha dogo dogo Kalifali mama
Hilo La kuchupa
La kuchupa
La kuchupa
La kuchupa
La kuchupa
Sase, sase mama, sase,
devela mitwe,
sase, sase.
yere.
Chemusha.